Jackie Wari on the boat. Zoo flows from DZ. Rock rock music. Samandi and the killer, maziwa ndine king. Ine ndi madala vices, ndine big. Ineyo ndi jitu grant, ina titi mapini. Mafana ndi mitondo kome, neyo ndi machini. Aesa za masenga ndiga ibwe dega biti. Mutima maziwa zuza flozi ya liriti. Bizo gambilano funo ndipa za ufiti. Bizo mazifila koma saa itata jisti. In the gentle. Flows rap goes kuchitunda ndigango iga intro makape ya matunda dolo wao ujama muuza kuti suta olo nkafiga ba malo bompo bompo wa masunta ine ndi madala nga kale ndilibe das amone high grade kona ndi magonda nas mrap ndine biggie baba no tunde ndabwela kusa kala ande sindinga sute sindima imba nyimbo kuti muzindi popa ndimango imba kuti muzifa somwe ndi kutoka I know it's a gift mulungu anandipasa hip hop ndineyo ndinabadwa mapasa yeah in the gentle somwe ndi mapanga mafana madabwa gentle kwambiri ineyo sine chabwa mafana makanda cause ndi mawayabwa my flow is heavy metal enao ndi alaba gentle kwambiri fana oitada ngini izi za makazi sina chito chega mpini masenga babidi koma sindi matamba my flow is dangerous ena sanga pange tamba yeah nayamba kale ngati zotila mundiwo akoma on level sindi ngafanane ndiwo chibwana ine ice ndi mapanga jingo kuzizilisa mabam ndi mozi yanga singe yeah. Flows in the gentle samandi andikila maziwa ndine king ine ndi madala vices ndine big ineyo ndi jitu grant ina titi mapini mafana ndi mitondo kome neyo ndi machini In the gentle.
It's Tripper on the beat.